那尼波阿拉哦那哦那伊格伊乌，耶摩瓦尼内伊格巴耶。Me hana kupoli ka nua ka ipo I hui pu I a me ke aloha pu me hana Carnation I vili My lovely, I live like a aloha pilipa. My darling, sweet lay, ona ona o yaka.Eho o ipone me ke kamalani o ke aka. My darling, sweet lay on a na o yaka, eho o ipone me ke kamalani o ke aka.Ipone ho o ipone nani pua a